fagaaraha Tononoka ee ku yaalla bartamaha Mombasa ayaa waxa ay isugu soo baxay kumanaan qof oo taageersan ololaha madaxtinimada ee Raila Odinga iyo Azimio la Umoja. Tani waxay qayb ka tahay booqasho 4 maalmood oo Raila Odinga uu ku marayo qayb ka mid ah gobolkan Xeebta.
Watu wako hapa Tononoka kuhakikishia Raila Amolo Odinga kama yeye rais wa tano wa taifa la nini? Taifa la nini? Hajasikia rais wa tano wa Kenya ni nani? Hajasikia bana, mmoja kula nyota Mombasa. Rais wa tano wa Kenya ni Raila Amolo. Wale nakubaliana na mimi wanaosha kwa mkono.
Hogaamiyaha ay ka mid yihiin barasaabka Mombasa Hassan Ali Joho oo isagu marti geliyay kulankan ee ka dhacay fagaaraha Tononoka ee magaalada Mombasa ayaa waxay u xaqiijiyeen Azimio la Umoja inay ku guuleysan doonaan bisha 8-aad sagaalkeeda.
Kule Marsabit County tuko ndani Azimio. Pale Mandera tuko ndani Azimio. Garissa tuko ndani Azimio. Isiolo tuko ndani Azimio. Watu ya Asal County wote tuko ndani ya Azimio. Na kule tumesema fifth president of Kenya ni nani? Ni nani? Basi hapo tuko pamoja, the fifth president ni Raila Amolo Odinga. Asanteni.
Raila Odinga oo kulankan ka hadlay ayaa waxa uu ku baaqay taageerayaashiisa in ay ka qayb qaataan qorshaha Azimio la Umoja oo uu sheegay in gobolkan Xeebta uu kaalin firfircoon uga jiro. Hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa waxa uu booqanayaa maanta isnina deegaanka Kwale, halkaas uu ka qayb qaadan doono isoo baxay taageerayaashu ay ka sameyn doonaan deegaanka Matuga iyo Kizingo. Maalinta briye ee talaadada ayaa la filayaa inuu ku soo gabagabeyn doono ololihiisa samagoleedka Teta Taveta, iyadoo uu marti gelin doono dafanaha deegaankaasi Granton Samboja.
Waa maalin kale oo fagaarahan Tononoka uu marti gelinayo kulamada siyaasadda. Kulankan maanta horkacay hoggaamiyaha guud ee xisbiga ODM Raila Odinga ayaa waxa ay taageerayaasha xisbiga u sheegeen in ay bisha 8-aad sagaalkeed ay ku taageeri doonaan doorashada guud ee dalka dhici doonta. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, fagaaraha Tononoka, magaalada Mombasa.